vele awumthandi ucabangela imizwa yami usabela imizwa yami nokuthi abantu bazothini emva kwesikhathi esingaka mina nawe sesichithile emva kwezinto ezingaka mina nawe sesenzile kodwa badala bahleli besho ukuthi uma umuntu umthanda ubomdedela ahambe yena ubomdedela ahambe ufuna ukuthi umyekele.